Yeah, man. Ladies and gentlemen, YB
category.
Kishanka do kake da sonya pada.
Woo.
Aye.
Double K classic.
Double K classic.
Double K classic.
Double Yeah. Yo, we run the city like a 4G. We drop our best and the OMG. Never dance 99 like a OMD. If it's a copy, want to be the game with money. I'm play, she got a smoky, want to pay. So glad to see my best day. I'm eating busy like this. See my damn when I use a Sabajero. I'm feeling like a young DGC as it was Makachero. Mziki Safari, turn on body, get caught, I'm check your track tomorrow. Naji, I'm in it, in a bit of Hollywood, BQ, known in protocol. Yo, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. After church, in a sucker pay. After then, in a runaway. Kwenye game, na focus, I'm in a sucker pay. Now he's safe and I'm fine, I'm a homeboy.
Hawajafikia skia ninavyowaka na washikia skia ninavyotaka. Hey, wepiga mapunch mimi nakwenda na moda. Ukimiss lunch wewe mwenyewe utakuti zimita. Noki loko na njia napita wanavunja shingo na mia mikakati malaki wakati ndo muda taka taxi wakati ya huko na muda. Niko resi, shaji koki, tunga waji. Sija kopi penye na picha, picha, picha. Hawa talki makilomita, mita, mita. Taka noti ninavyopita, pita, pita. Kiwa kosti linavyokita, kita, kita. Noma hoti, vina run, noma jam, noma bounce. Wakati nizam, no kufata kwangu kazi. Vina run, noma jam, noma bounce. Wakati nizam, no kufata kwangu kazi. Wakati nizam, no kufata kwangu kazi.
Watu wanasema ya kwamba na wapa maflow. Wana disi na easy na flow. Niyo mana kila siku waga na wapa mpaka. Watu wanasema nisa ha. Dekanga nako kuigwa. Dekanga nako kunabwa. Dekanga nako kugonzo. Mwana ninyenda kanana tugonza. Omwana wuma kamidembe. Jode kama kune bade keba gambe. Mandipenda batu zanese. Baku cheba chebe baku taishude. Budikin tukinemi tiani. Tija edaba mujini. Iwe atu odaba makini. Amufumo tatu wada kunini. Ndijo mana kida siku waga na flow. Na wajinga kote mini. Na waga kwenye ndo kecho waga. Na soka ide kikomando. Ibigo imifika temnya kupiga goli jani. Bele kada easy nko koda wakage da sonya mpada na pepe rusha bende da ani kuna machizi wangu koda bukai. Tunafanya vitu paka watu wana sema so nigga. Wana kuma kuma ndijo mana wana baki wana mana easy flow. Aba tuno ni mba seda mba gamba ya kwamba ea ni kwamba mimi ni so. Na toki na kabina watu wana sema ja kwamba mini noma. Ndijo mana kila siku wana bidi koma. Achana na watabaki kusema. Sema,
sema, sema, sema, sema.
Double K classic.
Double K classic. Double K classic.